Kanitesa, sababisha nikakosa fra, kutanzima misina ra. Yeah, jua haso mapenzi, bon, hukutaka kunienzi, wanifanya ushenzi, paka ukani drive me crazy. Sikujua ulipenda tuchapa, kisa pesa kaniona minafa, leo sina mbona unakata, so far, fali nami unaka, no money no love, sasa nakufa makavu, nakuachi nenda zako, pangu tena una chako, chako, yeah.
Zingua, tena mkatiri, na pezi umetimua, ukusaliwa hivyo, unifanye niteswe, kama ukweli ndo hivyo, sinabudi nishuke, haya,